Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform, Lois Lubongoya, azzeemu okujjukiza bannamasaka nti alina kkaadi y'ekibiina kyabwe ku ntebe ya Bukoto Central, si ye mutuufu, bo gwe bamanyi mulala, era ng'onaamwanjulidde ne Ssenkaggale w'ekibiina kya NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu, wali ku lukuŋŋaana lwabwe. Kinajjukirwa nti mu kusunsula oyo gwe bagenda okuwa kkaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ku kifo kya Bukoto Central, okusookera ddala baasooka giwa Jamiru Kivumbi, kyokka munne gwe yali avuganya naye Kalinzi Ntamo n'ajulira era ebyava mu kujulira byalaga nti Kalinzi Ntamo yalina okubeera ne kaadi eno. Wabula mu kaseera akakiiko ak'ebyokulonda be kaali kawandiisa aba bagenda okubeera nga bavuganya ku kifo kino, ye Jamiru yabukeeza na wancha enkoko yagikwata mumwa n'adduka era akakiiko k'ebyokulonda n'asookayo munne Kalinzi Ntamo era neyewandiisa ku kaadi y'ekibiina. Kalinzi Ntamo yagenda okwesowola yo yakisanga ekifo kye bamaze dde okubeera nga bakitwala era naye olw'obutasigala mabega ng'alina okubeera nga avuganya ku kifo kino yasalawo okwewandiisa ng'akabonero k'Ntamo. Kati Lois David Lubongoya agamba nti wadde ng'ebyonna byaliwo bo gwe bamanyi ye Kalinzi Ntamo era gwe balina okubeera nga bawagira.
Waliwo omuntu omu yekka yekka gwe bansabye mbanjulire nga ssaabawandiisi w'ekibiina. Ntamu jangu wano, Ntamu jangu wano gwe babbira kaadi. Bimbo Pawa gwe babbira kaadi, oyo mukulu ssebo, ono mukulu ye kandidati waffe omutuufu owa Bukoto Central Constituency. Ekibiina kyamuwa kaadi, akakiiko k'ebyokulonda ne kateekawo omuntu bo we baayagala kuteekako ne bamubbira kaadi, naye abantu ba Bukoto Central omubaka omutuufu yono bamuyita Alex Ntamu.
Mu bubaka bwe, ye Ssenkaggale w'ekibiina kya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, bw'abadde agenda maaso n'okuyiga akalulu mu kitundu ky'e Masaka, ayongedde naye okukittaanya nti Kalinzi Ntamo gwe bamanyinga ow'ekibiina kya National Unity Platform wadde ng'akabonero akyali ku Ntamo era n'anenya nnyo akakiiko k'ebyokulonda okwagala okubategeerera ne bava ku mulamwa ogw'ekibiina kyabwe ate ne bawandiisa omuntu omulala.
Londera mba babera ku ambulera ya fe kabwa takabonero kafe ni kakawo muntu mulala twateka mama teka ila twagala tugende okutuuka okulonda twagala tugende okutuuka okulonda ngakabonero ako kachuse ngakabonero kakwasizwa omusajja ono webayita Ntamu yagadde nkittaanye Ntamu bw'anajeeyo nga yeeyogerako muleme mutwala misinde wadde ambulera bakyagi mubyeko yayina okubanga agikutte kubanga akabonero kalina kuba ambulera. Akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza ku kibiina kya NUP, baami babakama si alina okulonda bakandidati ba NUP, ne bw'anaakwata abantu be nabambulera tujagenda amateeka kigibajeko kubanga ffe twagiwa Ntamu.
Mu kaseera ke kamo era Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde akakiiko k'ebyokulonda mu kumenya amateeka ng'agamba ne ku lunaku lw'okulonda singa kanaakyankalanya byonna olwo bannayuganda bo bajja genda mu maaso n'okutunuulira nga bwe balonze n'oluvannyuma gwe balonze gwe bajja okukkiririzaamu.
Maami byabakama yennyini ng'ayimiridde wano ne bannange bonna tulumiriza maami byabakama okubba akalulu. Kati maami byabakama kubanga gwe gwe tulumiriza okubba akalulu tosobola kuŋŋamba ayinza ky'otugamba nti temuggalawo nnyumba yammwe tewali kye bagenda kubba. Bannayuganda mbabuulira eryo ddembe lyammwe okuuma akalulu kammwe ne mumanya ekivuddeyo ne mukakasa nti tebababbye.
Ekifo kino ekya Bukoto Central kiriko abantu munaana abakivuganyako okuli Honorable Richard Ssebamalo ono wa kibiina kya Democratic Party, Jamiru Kivumbi ali ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform, Andrew Batemyeto wa kibiina kya Democratic Front, Kalinzi Ntamo azize kuwe ku bwannamunigina, Godfrey Mayanja Seremba wa kibiina kya National Resistance Movement, Majerani Kazibwe taina kibiina mwajjidde, Kawesi Jime naye taina kibiina, nga kw'otadde ne Talema George ataina kibiina.